IQ a lie. Najua utaniacha, najua uko nami baba, najua utaniacha. Apa ni ngori zimenileta, naomba utanisikia. Check vile mayuto anaishia, Mola si utu wakishieta. Na giza imeanza kuingia, na kutegemea utushonjia. Nobi yako get better, sooner later. Na Babylon wachomeke like Satan. Kama ni guidance, tizi wa get from. Warazi na ma bad mind stay away from. Na venye na waza na wazua, bado namfikiria. Iwe jua ama mvua, huja waini achilia. Unanijua swezi buya itu. Na kani kichele pia uneza nchunia. Huja wine kulia bako unanijulia. Hali kiwa siyo rahisi unanchungulia. Il hali naumia bado na kuamilia. I'll never let go, Lord. Akiwa lie. Najua utaniacha, najua uko nami baba, najua utaniacha.
Big up, ey. Wali ni discriminate, ata mweke mbwa kali mina risk easy gates. Trust no one, siku easy tuna frisk easy dates. Jajani in real, akiwa lie sezi risky debate. When worse comes to worse easy fist delay. Beast nili tame, but ineza leave easy cage. When it target tu, utageuka easily pray. Na kaza purpose, ay, memes ni derail. Kiboko yao sona, preach ni dhamu. Corporates wanangoja sija, pitch ni yangu. Gospel wanawota sona, teach ni damu off. Flat wanachocha sona rich inchi kavu. Luku diriba wezi mismatch. Situme brew, yako ni instant eh. Hawezi beef na eh, yakili genius. Nili take a break, fata nyayo tona skid marks eh. Positive vibes ndio mana na jitengele stone. Wali refuse ndio mana na jijenga. Superstar jifunze kusave, izo ma stick stenga. Tugote after kahit benga.
Najua utaniacha, najua uko nami baba, najua utaniacha. Apa ni ngori zimenileta.